ugira ngo wakoraje aha ni uwo mukoraje mureke tukunde ruhanga numukore birunji ntariyabwa kusima mukahemura ruhanga abadari kiriswa muryasi amwe nkaba badwaro mugihe na